Yes.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Shock.
Lokhu kuyethusa ngikholwa ukuthi bengingenza isimemezelo ke kungaba neziphiwo ezithize zami ngicabanga into enjengaleyo ngiyakujabulela ngempela kuba lapha ngaso sonke isikhathi uhambo lwethu selusondela ngasekupheleni manje lwethu sihlezi nani isizathu sinomunye umhlangano ozayo khona nje eChicago futhi ngizofanele ngibuyisele umndeni eArizona masinya nje futhi abakazi babe neholide labo lasehlobo namanje futhi ngifanele ngibathathe bagibele kancane baye ndawo ndawo ezinsukwini ezimbalwa ngizobeke mhlawumbe ngingabi bikho olulodwa usuku olulodwa elinye lamasonto bese kuthi-ke ngeviki elilandelayo ngiqale eChicago bese-ke ngidingeka ngibuye ngiqonde ngqo ngomsombuluko bese ngibayisa e-Arizona futhi manje ngiyakuzonda nje ukungenela isonto ekuseni ngithathe leso sikhathi lapho wonke umuntu ehlumelelekile ngesonto ebusuku uhlala njalo ukhathele futhi ukhandlekile ngesonto ebusuku bese kuthi-ke ngibuyisela inkonzo yangesonto ebusuku kumelusi wethu lolo lokho kuthi ukuba kubi kodwa ngiyakuzonda ukwenza lokho futhi nokho ngesonto ebusuku ngingathanda ngesonto ebusuku ukuba nenkonzo yangesonto ebusuku bese-ke ngihlalisa abantu kube late kakhulu abaningi babo bangena lapha bevela le ezansi eningizimu nale enyakatho futhi banokuthi ngezinye izikhathi bashayela emini nobusuku ukuba nje bafike lapha ngenkonzo yodwa bese bebuyela emumva futhi ngaleso sizathu ngizama ukuyenza ngesonto ekuseni uma ngifika kubanika ithuba lokubuyela emumva ezithembekile izihambi ezithembekile ngizithokozela kanjani pho zishayela likhithika imvula nawe yonke enye into ukuba zifike lapha zinqamula izwe amakhulu amamayela ngenkonzo eyodwa nje encane ngakho kungenza ngizizwe nginokubonga kuNkulunkulu nakulaba bantu ngokwabo okukhulu ngokwesekela kwabo okukhulu kulokho engizama ukutshela kubantu ukuthi kuyiqiniso manje ngikholwa ukuthi leli iqiniso ngawo yonke inhliziyo yami uma bekukhona noma yini ehlukile engicabange ukuthi ibingcono bengiyothi ngempela kuqala ngiye ngake ngicele noma ubani ukuba aye noma kuphi engingayikhona kuqala ukuthola ukuthi kuqinisile noma qha ngingecele noma yimuphi umuntu ukuba enze isinyathelo kuNkulunkulu ebe ngivele ngingakasenzi futhi ngazi ukuthi siyiqiniso kuqala kufanele kube yizwi lenkosi bese-ke ngifanele ngithathe isinyathelo ukuthi ngibone ukuthi siqinisile yini bese kuthi-ke uma siqinisile khona-ke ngingathi inyukela ngapha niyabo senza indlela futhi manje ngicabanga ukuthi noma yimuphi umfundisi befanele enze lokho befanele kuqala ahambe yena uqobo ufanele ukuba ngumholi umholi wabantu hhayi ukuba akhulume ngento angeke abeke isandla sakhe kuyo yena uqobo sifanele siye lapho abaholi babantu kulokhu kusa ngibe nesinqaba ngempela isehlakalo esixakile lapha epulpiti futhi leso bekuyimayelana nengxenye yokugcina yomlayezo bengingahlosile ukusho ngaleyo ndlela nabo kodwa ngiqagele sekuvele kushiwo futhi ayikho into engingayenza ngakho manje kodwa manje-ke ngiyekhaya ngifanele ngitadishe ngakho futhi ngibe nomndeni omncane ophinde wahlanganiswa namhlanje umfowethu nje nabo umama sewashona futhi sasivame ukuhlangana endlini yakhe futhi manje siya enhla kwaDolores sibe nezikhathi simnandi enhla lapho kule ntambama sixoxa noTeddy ubekhona sacula amaculo sadlala amahubo nezinto manje ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngesonto elizayo ekuseni uma inkosi ithanda uma umfowethu Neville engenandaba manje ngithanda ukuba nenkonzo yokuphilisa enikelwe nje kuphela ukuphilisa futhi ngicabanga ukuthi ngumlayezo lokhu kusa indlela inkosi ebonakale engihola ngayo ukuba ngiwulethe ngiwukhiphe ubufanele uthi ukusikhuthaza kancane nabo ukukholwa impela sihambe sidlala futhi sicabanga izinto ezihlukile futhi sicoxe ngazo kodwa manje ke uma sekuza kwelamanqamu leyo yinto ethi izihlukile njenge omunye bengixoxela ngikholwa ukuthi bekungumfowethu emumva lapho bexoxa indaba encane namhlanje ngendoda umfundisi nelakhe abanye elinye lamabandla akhe futhi wathi uyakwazi ukuhambisa ugodo wathi melusi impela inkosi nawe kodwa ngingalwetshatha ugodo emhlane wami uma ngiwela impela inkosi nawe wayesehamba wayesekwenza wathi ngingaluthwala ugodo bese ngiquba ibhala ngiwele ngesikhathi esifanayo impela melusi inkosi nawe ukholwa kwakho kungenza noma yini wathi ngingakufaka ebhaleni bese ngithwala ugodo wathi manje awume kancane yabo kwehlukile uma ufakwa kulo wena uqobo yabo manje lokho kuhle kakhulu kithi ukuba sithi lapha amen kuhle kakhulu kithi ukuba sithi ngiyakholwa ukuthi lokho kuqinisile kodwa manje ke kwenze uzofanele ukwenze njengoba ngilethe leyo nkulumo umbiko kulokhu kusa abantu wayelele esithunzini sikaPetru abazange bacele ngisho nomkhuleko ngiye ngangena emakhaya amaningi ngibhekisisa lokhu ngikhuleke ngaphambi kokuba ngihambe futhi nje ngingene lapho nogcobo futhi ngingakhululekeli ngisho abantu futhi ngiphume futhi bayaphiliswa niyabo niyabo kunjalo ngikubonile kwenziwa izikhathi eziningi kakhulu niyabo ufanele ube nandawo ndawo lapho obeka khona ukukholwa kwakho niyabo ufanele ukukholwa futhi ngikholwa ukuthi ihora liyasondela futhi manje sekuyilo futhi ngiyaqonda ukuthi lena akusiyo inkonzo yamatheyiphu bangahle bazenzele encane kodwa lena akusiyo itheyiphu ephumela ezweni lonke lokhu ebengikhuluma ngakho kulokhu kusa usikhuphulele ngo ovutho ndabeni futhi ngaleso sizathu ukuthi ngizothatha isonto elizayo libe yinkonzo yokuphilisa ngoba selokhu ngibe sekhaya initshelile ngemibono nokuthi kwenzekeni nayo yonke into futhi ngakukhuphula ngqo ukuthi kungani ngenze zonke lezi zinto futhi manje ke kulokhu kusa ngikukhuphula ngqo manje kuya kulowo mdonso wokugcina manje sekuyisikhathi sami sokuzihlukanisela uNkulunkulu isikhathi sikaNkulunkulu sokuba akhulume kimi niyabo ngifanele nje ngibe noguquko oluncane empilweni yami uqobo hayi njengoba ngicabanga ukuthi ngingomubi kodwa ngifuna ukuzizwa ngisondela kakhudlwana impela kubantu niyabo abantu engizame ukubatshela leli qiniso levangeli futhi bayalifulathela futhi basuke bahambe futhi balihleke manje kimi lokho kubonakala sengathi kuyisethuko akunandaba kimi kodwa ezintweni ebengizisho iqiniso elizama ukubasiza njengokuphusha isikebhe futhi uthi lapha nasi welani lapha phumane kulo mfudlana ophakamayo nizofa nina nizobhubha lapho futhi bavele nje bakuhleke futhi basuke bahambe awukimi kuzwakala sengathi uma besuka bahambe akusekho okunye engingakwenza ngakho niyabo engingakwenza kodwa ngifuna ugijima ngehle ngogu manje futhi ngibabonise buyani niyabo ngifanele ngibe nalokho kuzizwela niyabo ngoba ngiyazi unomuntu mumbe phandle lapho ungakangeni namanje futhi ngizodoba kuze wathi kuze kubanjwe inhlanzi yokugcina ngifuna ukwenza lokho manje namanje ukuze ngenze lokhu ngibheke into ethize ukuba yenzeke emhlanganweni omkhuleko into ethize futhi abaningi benu bayawukhumbula umbono womdonso wokugcina lo mdonso wesithathu njalo niyakhumbula kwakukhona into ethize eyenzeka ngaphambi nje kwalowo ngibone lokho kukhanya kufika futhi kwehlela kuleyo ndawo futhi kwathi ngiyohlangana nawe lapho manje ngibheke into ethize ukuba yenzeke lapha eminyakeni eyadlula kwakuvame ukuthi izinkonzo nalokho kubona okufihlakele kungenze ngiphele amandla kakhulu ngize ngidiyazele abeningi benu bayakukhumbula lokho ukufinyelela endawaneni nje ebengingama kuyo futhi ngibe no check more ngakwenye ingalo nomfowethu Brown ngakwenye futhi bangehlise bangenyuse nomgwaqo ihora emva kwenkonzo kodwa ngavele nje kwenzeka ngangizama ukucabanga ngokuthi ngangikuphi kuphi nokuthi kwakwenzekani manje ke bonke ubusuku ngalala lapho futhi ngicabanga ngakho futhi nginesilokozane na yonke enye into futhi ngimangala ukuthi kungani bengayemukelanga inkosi yethu Jesu yaseke engitshela umbono ngesinye isikhathi yohlangana nenenekazi eliyoza kuwe ligqoke isudu ensundu futhi liyobe liphethe ingane encane ngoblankethe futhi kusukela kuleso sikhathi uqhubeke uyoba namandla uqine ube namandla kakhulu awu ngantshela konke lokho eChicago kwenzeka ngalabo busuku ngenkathi inikazi elincane eliyipresbyterian ngenkathi umelusi walo uqobo elithumele ezansi lapho nengane futhi ngikholwa ukuthi kwakungumfo wabo noma omunye wabo wayengudokotela kwathi alikho ithemba ngengane ngaphandle uma uNkulunkulu somandla eyithinta waya lahamba laselitshela umelusi walo umelusi wathi angifanelekile wathi ukusebenza phezu kwalokhu ukuphiliswa ngokaNkulunkulu ngoba nje anginakho phakathi kwami ukukholwa okukuthathayo ukukwenza manje lokho ngokuba nobuqotho ngakho nyabo wathi anginakho nje kimi wathi kodwa ngangikomunye wemihlangano kamfowethu Branham futhi bengingakweluleka ukuthatha ingane uyise kumfowethu Branham nodokotela wayeseyidelile ukuthi yayizofa ninikazi lincane lahamba langena lapho enganginohlobo oluthize lwenkonzo yalabo bantwana abancane bekatolika ababethole ukuthi bashe kuleso sikole enhla lapho niyazi niyakhumbula ukuthi kwakunini sasinaleyo nkonzo futhi owehlela emsamo ngo kuza lelo ninikazi elincane ligqoke isudu ensundu umkami nabo wayehlezi lapho ngase ngithi ngaphenduka ngase ngibuka ngase ngiqalaza maqala onke nokubona ukuthi ngabe babemi lapho yini futhi kwenzeke ukuba kube ukuthi ngaphambi nje ukuba ngenyuke ngikholwa ukuthi uBilly Paul nabo babekade bexoxa noma unkosikazi noma omunye wabo enenekazini elinengane encane nenenekazi lenyukela emsamo nomoya ongcwele wayembula yonke into futhi waphilisa ingane lapho ngaswa ngahamba futhi selihukwaba ngaleyo nkathi angikutholi nje ukukhathala niyabo akungikhathazi futhi ngivele nje ngqo ngiqhubeke manje ngibheke into ethize ukuba yenzeke futhi kuqale lowo mdonso sithathu kumaka niyabo futhi kungahle kube inkonzo yasekuseni yokuphilisa yangesonto elizayo mhlawumbe iveze lokho angazi ngicabanga ukuthi okwethu ukuba sikwenze bekungaba ngokutshela abantu benu ukuba bathole abantu abagulayo manje kwenkonzo yokuphilisa sifanele sihlonisele abantu abagulayo tholani abantu benu abagulayo futhi nibalethe lapho ekuseni nesonto elizayo ekuseni asithi cishe ngelesishiyagalombili noma ligame ngelesishiyagalombili futhi sizobavumela babanike ikhadi lomkhuleko lapho bengena emnyango noma bakwenza kanjani futhi manje-ke sizoba nomuqa womkhuleko futhi sikhulekele abagulayo futhi nje sibone ukuthi umoya ongcwele uzokwenzani ngikholwa ukuthi uzokwenza izimanga umanje sizomkholwa nebo kodwa sizofanele simkholwe ngalokho manje ngayo yonke inhliziyo yethu futhi ngicabanga ukuthi ihora elikhulu selifikile ukuthi nxa uNkulunkulu kakhulu njengoba besikhuluma lokhu kusa usikhombise okukhulu kakhulu futhi wasiletha okuthize nje waze kwafika endawaneni ukufuqela ngale nje lelo gquma elincane futhi ilokho kuphela esikudingayo bese-ke usuka kuhambe nabo ukuhamba njengoba kwakunjalo nje into efanayo nokubona okufihlakeleyo into efanayo ngokwesiprofetho ukubhekisisa ngangime eCalgary ngiyaxolisa kwakuyidolobha eliyindlovukazi ezansi eRegina no-Ann Baxter wayemi lapho nesikejane sethu nenkosi yayingitshelile khona lapha emsamo kuyofezeka yokwazi yona impela imfihlo yenhliziyo yabo futhi kunjalo futhi angizange ngicabange ngalokho ngaleyo ndlela ngenyukela emsamo ngalowo busuku noN futhi nje ngaqala ukukhulekela abagulayo futhi nako kufika indoda ihambisana yavele nje yayeneka yonke impilo yayo kuqala ukuba kuze kwenzeke kanjalo nje ngesikhashanyana enkonzweni yokuphilisa ngaseke ngibuka phezu kwezethameli futhi nako kuqala kwehlela phezu kwezethameli nezinto Oh uma sesifika ngaphesheya ingcenye ayikaze ixoxe namanje ngezinto kuphuma futhi ngibone izinto empilweni yabantu angisho lutho ngakho ngivele ngikuyeke kanjalo nje yabo ngaphandle uma ngiphoqeke ngempela kuba ngisho ukuthize futhi manje ngibheke lokhu okulandelayo kuba kuqale kanjalo yabo uNkulunkulu ngendlela yakhe uQobo isikhathi sakhe uQobo sokuzibusa ukuqala futhi kuzoba ngenye into ezoba yibayindlela engaphambili le kwanoma yimuphi walaba abanye abantu yabo futhi ngibheke lokho kuba kwenzeke futhi mhlawumbe ngacabanga ukuba benginenkonzo encane yokuphilisa mhlawumbe ngesonto elizayo bese kuthi ke ngesonto elilandelayo mhlawumbe ngizobe ngingekho nabantwanyana nabo ngoba bafanele babuye futhi baye esikoleni bese kuthi ke ngesonto elizayo mina kusobala ngisenhla eChicago emhlanganweni enhla lapho bese kuthi ke ngibuye ngomzumluko olandelayo kuba ngisuke ngolesithathu ngiye eArizona kuba abantwanyana babuye esikoleni awu utholeni melusi na kuhle lokho kuhle kakhulu manje sifuna ukuzwa ngakho ngakho manje inkosi inibusise nonke kahle kahle ngempela uthi ngithemba ukunibona lapha ngesonto elizayo nangolesithathu ebusuku futhi lalelani ningawakhohlwa lamabandla amancane njengomfowethu Rattle umfowethu Jackson umfowethu panel nabo bonke labo bazalwane abancane abazabalaza kanzima phandle lapho yabo futhi azizwa sengathi singutate wawo waleli bandla lapha yabo sithi ukuba njengeqembe lingumama omncane kuwo yilapho azalelwa khona ephuma lapha abelusi kanjalo njalo nalomfo omncane emumva lapha umfowethu ngahlangana naye ngobunye ubusuku lapha uAllen umfowethu Allen omncane ngithemba ukuthi umfowethu Collins lapha uzothola ukwazana nomfowethu Allen uma engamazi ubabili bangaba ifundisi eMethodist futhi ulibonile iqiniso lezwi ngokuthi inhlangano yebandla leMethodist uyisikejane esikahle sabantu kulelo bandla leMethodist ngingacabanga neze ukuthi abanjalo banjalo uyisikejane esikahle sabantu kulelo bandla elikatolika bayisikejane esikahle ebandleni lePresbyterian nazo zonke lezo zindawo lapho nabesilisa nabesifazane abalendele ukubona lokho kukhanya kubaneka phezu kwendlela yabo yezinyawo yibani nje nilokhu nibanekisa kukhanya ngokuthobeka ubumnandi sonke asikhulu esisondele kakhulu uNkulunkulu ngokuzithoba kwethu uQobo yabo ningakhohlwa leli tabernakele lizolahlekelwa ukuqina kwalo kumbulani ukuthi lesi isikhungo sokuhlaselwa lapho uSathane enazo zonke izibhamu esihogweni ziqeqeshelwe kuso uyobanga lo muntu oyedwa kuba enze ukuthize kuphambene nalokho omunye acabangayo kwenza lokho ulandelana nakho lo ngumsebenzi wakhe uma engathola umuntu mumbe ukuba asho into ethize umuntu mumbe ukuba akhulume ngomunye athi awu lalela ubuwazi ukuthi usibanibani wenza na ningakulaleli ningakulaleli inhlobo lo ngudevele niyabo ngusathane ningakukholwa uma kukhona noma yini eyenziwe ngumuntu mumbe eyiphutha bakhulekeleni futhi ningakhuleki ngendlela ibugovu uthi ngiyazi kungumsebenzi wami ngifanele ngimkhulekele lo wayamfowethu uyise enhlizweni yakho phansi ngempela ngalowo dade futhi khuluma nje futhi kube nomoya omnandi ngempela nento yokuqala uyazi ubathola bebuyela ngqo enkonzweni futhi niyabo isizathu empilini sibheke ngasekushoneni kwelanga inkosi uJesu izobe iza ngolunye lwalezi zinsuku futhi niyazi ngicabanga ukuthi kuyoba ngokuzumayo kakhulu nokumnandi kakhulu kakhulu futhi ngakho kuyoba nekhulu okukodwa kwekhulu ekhulwini elilodwa lamapercent omhlaba wonke akusoze kwazi nxa elohlwitho lwenzeka liyohamba ngokuthula kakhulu ngokuthi akho muntu uyokwazi lutho ngalo nabo futhi kuyoba khona usobala amaqembu amancane ayothi awu manje usibanibani obathi kunesikhejane sezinhlanya laphaya bathi iqembu lasuka laphaya futhi ba lokho akunjalo bayendawo ndawo nje sibe nabo lobo buhlanya yabo awu bathi leyothabenakele elincane endaweni ethiwa iJeffersonville bakunabaningi kakhulu balawo malunga elilahlekile yabo bayakudlala nje lokho bayothi oh akukho lutho kulokho yabo kanjalo futhi yodlula futhi abaye kukwazi esizweni sonke liyofika labo abafele kuKristu bayovuka kuqala uhlwitho liyokwenzeka ibandla liyoyiswa ekhaya kuyobekeze kungena ukuhlupheka futhi oh hey asifuni ukuba lapha ngaleso sikhathi angifuni ukuba lapha ekuhluphekeni qha uNkulunkulu angavumi ukuba noma ubani wethu ake aze abe lapha ngaleso sikhathi ngoba ongcolileyo makazingcolise njalo ongcwele makazingcwelise njalo olungileyo makenze njalo okulungileyo akukho iwundlu lali phume nencwadi yalo yokuhlengwa nomlobokazi ukhishiwe labo abakwalayo uzofanele edlule kuso isikhathi sokuhlupheka bobabili umJuda nowezizwe isikhathi sinjepho sokuhlupheka angifuni lokho Nkosi ngincwelise manje leyo imfundiso enhle yomnaziri akusiyo na futhi iqinisile futhi iqinisile kunjalo ngicwalise manje ngomoya wakho ongcwele Nkosi khipha lonke izwi kimi manje Nkosi ungasidedeli sibe ne njengoba umfowethu omdala oyikhalathi wathi mnumzane nethikithi lami esandleni sami selivele likhafaziwe uma sengiza ngehlela emfuleni ngalokho kusa angifuni inkathazo ngakho lokho ukuthi akube ngokuqinisileyo angifuni inkathazo bamba ithikithi lakho ngesandla sakho ngoba siyawela ucabangeni nje isikhathi esikhulu sokuhlengwa sesisondele futhi manje enye into umfowethu ubona igama lakhe enhla lapha eyuthika na ngicabanga ukuthi umfowethu Graham nomunye umfowethu lapho olusa lapho umfowethu Shanks noma into efana naleyo noma uSink umfowethu Snelling ungumelusi ngakho konke umfowethu Snelling ungumelusi enhla eyuthika manje ngicabanga ukuthi umhlangano wabo umkhuleko ngolwesine ebusuku manje niyazi bekungaba kuhle ngempela ukuba besizothi shelele senyukele lapho ngolwesine ebusuku futhi besikhombise lawo bafo inhlanganyelo encane niyabo bese kuthi ke uma umfowethu Jackson izikhathi aneyakhe ngazo uma besingathola nje iqembu elincane lethu sindawonye futhi sihambe khubeka nje ukhuleka khubeka umba ya ungami ufana nje nangenkathi uElijah batshela wathi imbani imigodi iphandle lapho uma ufika phansi uzithele ekanini elidala lethini uthi sengikhathele kakhulu lintshinge ulikhiphe endleleni bese uqhubeka nokumba nyabo qhubeka nje umbe ngoba sifanele simbe sifanele simbe nje ilokho kuphela isizathu uma ubheke ukugejwa ukuhlupheka ungcono uqale umbe manje ngesingami ngishumele kimi uqobo lapho ngizoqala kumba ngijule kunoma ngake ngihamba ngoba ngizwa kanjalo esizweni nasezweni jikelele ukuthi le nkonzo izophinda njengoba yaziwa manje cishe ndawo zonke ezweni lonke ngifanele ngihambe futhi unkosikazi wathi kimi ngokunyukusa ngathi ngifuna ukuhambe nami uma sengihamba ngizohamba lapha kuJanuwari inkosi Thanda ngifuna ukuthatha uhambo lwezwe oluphelele konke macala onke ngibuye futhi mhlawumbe ngibe nezinkonzo eUnited States ngesinye isikhathi esihlobelizayo wayeselise ngimdala kakhulu kuba ngihambe awu ngathi ihambe ngenkathi ngicishe uhambo lwami lokugcina phesheya kwezilwandle cishe iminyaka esiyagalombili edlule futhi ngizizwa sengathi ngisesesimweni esingcono manje kunoma nganginjalo eminyakeni esiyagalombili edlule niyazi niyabo sengazi kakhulu ngakho manje saseke singena odabeni ukuba inkosi yathi ngizokwabela iminyaka engamashumi amabili nanhlanu awuzokuba buthakathaka uzokwazi ukuhamba futhi ngizokwabela iminyaka engamashumi amabili nanhlanu emhlabeni ubungathatha kusukela ekuzalweni kuya emashumini amabili nanhlanu noma kusukela emashumini amabili nanhlanu kuya emashumini amahlanu amashumi amahlanu kuya emashumini ayisikhombisa nanhlanu noma amashumi ayisikhombisa nanhlanu kuya ekhulwini na manje noma yimuphi umuntu owabelwa noma isiphi isikhathi emhlabeni ekungaba ngempela yinto engubudedengu kakhulu uma engasisebenzisi leso sikhathi enkonzweni kaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi wenzani. Manje uma uzoba ngudabula inhliziyo kwabesifazane noma kanjalo njalo kungcono uthathe lo minyaka yobusha lawo mashumi amabili nanhlanu okuqala uyabo. Uma uzoba ngumbazi umakhenika noma ukuthize kungcono uthathe amashumi amabili nanhlanu esibili uyabo. Manje ke ngangicabanga ngokuthi mina ke ngizothatha phi na bengingathatha amashumi ayisikhombisa nanhlanu kuya ekhulwini bengingaba ngosmart kakhulu ohlakaniphe kakhulu bengingazinza kakhulu ngokwedlulele bengingazi kakhulu ngokwedlulele ngalokho engikwenzayo ngineshumi isishiyagalombili noma ishumi iminyaka engimdala unangesikhathi esedlule ngiphesheya kwezilwandle ngiyeke ngaxhumela phakathi sengathi ngibulala izinyoka ngizokwazi okuningi ngokwedlulele ngakho niyabo ngiyazi ukuthi kanjani ufana nenja esabhere ilo nesilwane esisabhere niyabo uyazi mayelana nokuthi sibanjwa kanjani ungaxhumeli phakathi lapho ikukhwebhe uyabo yazi amaqhinga aso bese uyasibhekisisa ukuthi senzani futhi sifunde okuningi ngokwedlulele ngesitha ngakho sifanele sithole konke ngamasu aso okwenza umsebenzi othile nokuthi sisondela kanjani nokuthi senzani futhi ufunde izibhakela zaso konake ukuqeqeshelwe ukusingenela niyabo ngakho ngiyakholwa manje ngatshela unkosikazi ngikholwa ukuthi ngisesimweni esingcono manje kunoma nganginjalo ngenkathi ngangineminyaka engamashumi amane ubudala futhi ngawela niyabo futhi senginamashumi amahlanu nane futhi ngiyakholwa uma ngiphila futhi ingabe ngilokhu ngisakwazi uhamba-hamba kahle njengoba ngingenza manje uma nginekhulu uma ngokuba uJesu ubengalibala kade kangako bengiyoba sesimweni esingcono kunoma nginjalo manje ukuba ngihambe niyabo ngoba wazi okuningi ngokwedlulele ngakho wazi okuningi ngokwedlulele ngokuthi inzani nokuthi uphathwa kanjani ukuthi siphathwa kanjani isimo futhi inqwaba yabantu manje uma bezohlinzwa bathi udokotela omusha owayesanda kwethweswa iziqu ngolunye usuku futhi osanda kuphuma esikoleni sobudokotela ungakaze abe nokuhlinza namanje akakwenze uqabo kungathi akukho okwenzayo hhayi lowo mfoqabo umnumzane nokho qabo impela angimfuna beke umese kimi awu ngingaqoka okwehlela lapha futhi ngithole usibanibani ngizwa ukuthi usebenze inqwaba yokuhlinza uyazi ukuthi kwenziwa kanjani ilokho-ke nabo ilowo mqondo caba ngalokhu kodwa uthini ngalowo mphefumulo na ngifuna umuntu umumbe waziyo ukuthi bakuphi nowaziyo umgwaqo oseke wawuhamba yebo impela inkosi nibusise kulungile mfowethu Neville sukuma lapha manje futhi uNkulunkulu akubusise mfowethu Neville ningakhohlwa manje ngesonto elizayo
of my many brethren outside of there before Brother Branham come I said I don't know is he a minister tonight I was talking to Dr. Lee Vale here and I said I was in the meeting at Middletown Ohio and you were the one that talked through the day and I said I deeply appreciated the meeting along with the teaching that Brother Vale did over there in conjunction with the meeting at Middletown yes. And I said I esteem the servants of God and One of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this.
No, I
didn't say anything about it.
And
so I asked Brother Vail tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vail. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that he had this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said it didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Dale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks.
Amen.
Lord bless Brother Dale.
Kuninga kulu okushiwo ngaze ange ngangakwazi ukusho lutho ukukwenza kube yinoma ibuphi ubungcono. Futhi ngikholwa ngokweqiniso ukuthi bekuyinkosi ekusebenzile lokhu ngumfowethu Vail ukuletha lo mlayezo emva kwalokhu kusa. Isizathu nabo kuzofanele usebenze ngaleyo ndlela. Siyakwemukela lokho kuvela uNkulunkulu. Ini ziningi kakhulu izinto abezisho nginezintshumayelo ezingamashumi amabili ezibhalwe phansi lapha eziphuma kulokho akushilo. Bengicabanga lapha ngomfanekiso owodwa omncane ngokwenza ukwesekela lokho akushilo. Manje sibuka leli washi ukuthola ukuthi sikhathi sini ngaphandle uma onke amathuluzi leli washi eqondana elinye nelinye asisoze sisasazi isikhathi esiqondile kunjalo na. Nalokho kuthatha thina sonke kanye uma sifuna ukubona umdonso wesithathu ngempela kwenzela uNkulunkulu okuthize. Ungokuqondana nathi sonke kanye ukuba sizithobe phambi kukaNkulunkulu futhi sivume isiphosiso sethu futhi sikhuleke futhi simkhole uNkulunkulu ngalezi zinto. Ngikholwa ngeqiniso ukuthi okushiwo ngumfowethu Vail kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu akasoze afake umoya wakhe kwelingengcwele elingalungile ithempeli elingalaleli. Qhabo lizofanele lingene ngendlela yokuhlanzwa kwezinhliziyo zethu kuyo yonke inkohliso nobubi ukuze sibe umsulwa phambi kaNkulunkulu ukuze akwazi ukusebenza umoya wakhe ongcwele umsulwa ngathi ukufezekisa lezi zinto. Ngicabanga lokho uma seniya ekhaya kulo busuku, uma nizofunda leyo ncwadi encane kaJuda, nizofunda yonke incwaba nje manje ngalokho umfowethu Vail akushilo. Futhi uthe nginivuselele ukulwela inkolo abanikelwayo abangcwele kwaba kanye basuka kuyo. Ukuthi ukanjani umuntu uwonakele ingqondo kanjalo njalo wayengenile futhi wabakhohlisa basuka ezintweni zangempela zikaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu angasebenza kuphela njengoba simvumela asebenze. Futhi kunezinto eziningi kakhulu ezimangalisayo mina engizishoyo. Niyazi abantu bafuna amandla kuthi ngempela abazi ukuthi amandla ayini. Niyabo ngempela abazi ukuthi yini ehambisana nawo. Indlela eyaphezulu iphansi njalo. Uma ufuna amandla bona ukuthi ungathola ukuzithoba okungakanani. Suka nje kukho konke ukucabanga kwakho kwezwe bese uzithoba phambi kaNkulunkulu. Bese kuthi-ke usunamandla amaningi okwedlulele kunomuntu ogijima yonke indawo endlini futhi enze enkulu inqwaba yomsindo. Niyabo ngoba ukwazile ukuzinqoba wena uqobo futhi uzinikela kuKristu uyabo ukuba uzithobe wena uqobo phambi kwakhe. Lawo ngamandla ngempela. Ikhombise ibandla elizithobile, elizithobe ngempela, hhayi ukuzidla. ibandla limnandi nje ibandla lezithobile ngizokukhombisa ibandla elinokufumana umusa namandla kaNkulunkulu kulo kunjalo yileyo nto okuyithathayo kuzehlisa sizithoba phambi kukaNkulunkulu thethele uNkulunkulu nje asebenze ngathi akudingeki senze inqwaba yomsindo ngezinye izikhathi njengoba kwasho umlimi waphumela endle nenqola yakhe futhi njalo uma eshaya ibhampi yayivele ingqangqazele nje futhi iqhubeke kodwa sebuya washaya ibhampi elifanayo futhi ayibanga ngamsindo hlobo ngoba yayisilayishe izinto ezinhle ngakho ngicabanga ukuthi lokho ukuthi akube ngokuqinisileyo nje niyabo ukuthi sithole ukugcwaliswa swi nezinto ezinhle zikaNkulunkulu ukuthi isithelo sikamoya saziwe ngathi njengoba ethathisele kakhulu kwabaseKorinte buqala e-13 lapho nokuthi kanjani ukuthi noma nginikela ngomzimba wami ukuba ushiswe ukuthi ngibe nazo zonke lezi zinto ukuthi ngingenalo uthando akulutho akungisizi ngalutho niyabo sifuna ukwenza lokho phezu kwezinto zonke imiphefumulo yethu yomuntu ngamunye esinomthwalo ngayo phambi kukaNkulunkulu niyabo nguwe oya ezulwini akusikho ukuthi noma ngabe ngiyahamba noma uyahamba nguwe ohambayo niyabo futhi nguwe kuqala futhi ufanele ukubhekisise lokhu bese uza ube nomoya omnandi phambi kwenkosi futhi bengihlala njalo ngithola ukuthi indoda ezithobayo indoda uNkulunkulu ayiphakamisayo uma uthatha umuntu okhonzile isifuba sakhe futhi owazi konke futhi ngeke umtshele lutho futhi ungoze idlayo futhi awu lowo ngumuntu ongafika indawo neze kodwa wathatha lowo muntu abazithobayo nohamba ngobumnandi ngangikhuluma nendoda ngolunye usuku ehleli ibandla nje enhla yaphuma enhlanganweni yayikade ikuyo futhi awu umfowethu Boze nalawo ibandla babekade benalo babekade benalelo bandla elikhulu lapho isikhathi esithi kakhulu nenkosi yayibusisa kwasekuthi abantu bafika endaweni ukuthi abefuna ukupolisha njengabo bonke abanye futhi babefuna ukuliphosa enhlanganweni futhi ngenkathi benza kuvele nje lawo maKristu azithobile phakathi lapho ayengakufuni lokho yonke impilo yawo ayekade efundiswe ukumelana nakho ngakho asuka kukho ahamba manje aseneqembu nenkosi yobusisile aseza yangena enhla endaweni enkulu manje futhi okwebandla manje elihlalisa besha abantu abayizinkulungwane ezine noma ezinhlanu futhi asiyaqala futhi eza kimi ayisethi mfoti Branham uhleziwe khona lapho eofisi iofisi lebandla ngolunye usuku wayesethi omunye wabaholi umfowethu Carlson nabo wathi sifanele senzeni na ngathi thola indoda kuba ibe umelusi wezimvu engenalo udumo kulo lonke ihlelo engowangempela nje olungile kwangokoqobo onomoya omnandi umzalwane ozithobile ophila impilo uNkulunkulu yokunakekela konke okunye kwakho nabo ngathi umelusi olungile oyokondla izimvu nje futhi azithobe nezinto uNkulunkulu yokwenza konke okunye uma uzo hayi omunye omkhulu osiyaze ngena uzobeka lokhu ngokuhlelekile nalokhu uzofanele kubeka nje futhi ohamba esika izinto ngathi akusoze kwasebenza ufanele ube kukho nje yilokho ke wonke uphisi ebandleni ufanele usebenze ndawonye futhi ufanele ugcine ingxenye yakho yawo ngakho siyabona ukuthi sikhathi sine siphila kuso singahle sisondele kakhulu kunoma cabanga ukuthi sisondele manje siyamthokozela umfowethu Vele asimthokozeli na inkosi ikubosise umfowethu Vele ngiyabonga futhi sibonga inkosi ngulethela umlayezo omkhulu kithi ngalobu busuku futhi ngithole inothi emizizweni embalwa edlule omunye wodade ube nento ethize abefuna kuyisho ephusheni uma uzongibhalela lona nje dadhe ngingi umnike amaphupho athize ebeliqiniso uqobo asemukeli onke amaphupho qhawo kodwa uma engakaNkulunkulu sifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu ekhuluma kithi njengayo yonke into ikhuluma ngezilimi asikholwa kodwa uma kukhona ukuhumusha okufikayo okusitshela into ethize ezokwenzeka siyayibona yenzeka khona ke sibonga inkosi ngayo nabo sifuna kuyigcina ihamba kahle amnandi futhi isohlelweni lwenkosi ngakho khumbulani nje ukuthi ingxenye yakho ingahle ibe ispring esikhulu noma kungahle kube isincane uthi oluthize oluncane noma enye ingxenye encane noma isiqo esithandelayo noma kungaba yini noma kungaba izinto ebusweni bewashi elikhulu olusho isikhathi kodwa noma ngabe kuyini uthatha thina sonke sisebenza ndawonye ngokuzwana nevangeli kaJesu Kristu ukufezekisa lokhu cabangani nje uma iziphiwo sisikhulu kangaka esikubiza ngamandla futhi uPaul wathi noma ngenakukholwa ngangokuthi ngingagudluza intaba futhi ngingenalo uthando anginto yalutho kucabangeni lokho ukuthi noma sithi awu noma ngiqonda ngifisa sengathi ngabe bengazi iBhayibheli noma ngiqonda zonke izivihlakalo zikaNkulunkulu niyabo futhi noma ngisalokhu ngingakwenza futhi ngingenalo uthando anginto yalutho niyabo angafinyeleli indawo namanje niyabo into enkulu ngokuthi thanda uNkulunkulu futhi uzithobe ngalo manje impela emva kwayo yonke leminyaka ngisensimini nasemhlabeni jikelele futhi ngibona abantu abehlukene engifanele ukwazi kancanyana ngesango ungenwa kulo futhi uma ufuna ukufinyelela ndawo ndawo noNkulunkulu ungalokothi uvumela umoya wokuzidla ukuba uke uze ufike ngakuwe ungavumeli inhliziyo embi ingene akunendaba ukuthi noma ubani wenzani uma benephutha ungalokothi wakhe ukuzenyeza ngokumelana nalowo muntu uyabo yiba nomoya omnandi futhi ube nomusa khumbula uNkulunkulu wakuthanda inkathi usesesonweni futhi uma umoya kaNkulunkulu kuwe uyamthanda omunye umuntu uma esephutheni uyabo bakhulekele nje futhi nithandane phezu kwakho konke thandana uNkulunkulu futhi nithandane futhi nizithobe noNkulunkulu nangakomunye nomunye uNkulunkulu uzosibusisa futhi ulukhona ukusho ukuthi uyokwenzani ngokuvamile uma ibandla liqala ukwanda ngezibalo futhi lithi ukuba likhudlwana noma into efana naleyo khona ke bayasuka kuleyo nto yangempela into yangempela niyazi ukuthi yini yafezekisa lezi zinto ngenkathi ngiqala ukuqala nenkosi yabonakala kimi ezansi emfuleni futhi yangitshela lokho na nomfowethu Vele wakubona lokho ngiyakholwa ephepheni eCanada eminyakeni eminingi edlule lapho leyo ngelosi yenkosi ibonakala emfuleni ezansi lapho kwakusephephandabeni iassociated ukukhanya kuyimfihlakalo phezu komfundisi wendawo esaphaphathiza futhi niyazi ukuthi yini eyenza lokho na ngenkathi sasinomhlangano wethende ngaphesheya nje kumgwaqo oyithende lalihlala cishe abantu abangamakhulu angamashumi amabili nanhlanu abefundisi bevela ndawo zonke futhi bathi mfowethu woza lapho mzuzu ngangisengumfana nje njengaye umfanyana nje futhi bathi ubagcina kanjani labo bantu benhliziyonye na bayathandana baze angikaze ngibabone abantu ethandana leyo yinkosi yilokho lelibandla elasungulelwa phezu kwakho lolo lokumesaba uNkulunkulu uthando lobuzalwane komunye nomunye ngibabonile ngisho bexhawulana sebesuka endaweni futhi bakhale njengezingane ukuba behlukane babethandana kahle kanjalo futhi ngangiya endlini yabo uyovakasha futhi izikhathi iBhayibheli lalibekwe livulekile futhi ichaphazelwe izinyembezi ngingene ngesikhathi sasebusuku lapho umama nobaba wayehlangene ndawonye nabantwana babo abancane bezungezile kuyiphansi lendlu beguqile bezungezile nobaba nomama beguqe ngamadolo abo bekhala futhi bekhuleka ngangimemnyango futhi ngilinde futhi abayekanga ukukhuleka ngangivele ngihlale phansi ezitebhisini futhi ngiqale ukukhuleka qobo lwami ngilindele bona yabo nalokho lokho kwakunjalo futhi babethandana sasivamise ukuma futhi sicule locule lidala libo sisiwe ikode libo phaya izinhliziyo zethu othandweni lobuKristu inhlanganyelo yomqondo ofanayo injengalokho ngaphezulu uma sehlukana usinika ubuhlungu bangaphakathi kodwa selokhu sisajoinene enhliziyweni futhi sithemba ukubonana futhi ngisho lokhu ngokujabula okukhulu enhliziyweni yami uKristu abaningi babo balele ngapha nangapha kulamathuna amakiwe lobusuku belindele lokho kuvuka okukhulu lapho esibonana khona ndawonye futhi ningawuvumele lo moya uke uze usuke kule ndawo uma uke uze ukwenze khona ke angikhathali ukuthi umelusi wenu angahle abe ingcwethi yokukhuluma kanjani ukuthi angahle alilethe kahle kanjani izwi kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu uyadabuka usuke nabo uma singaba nazo zonke izinto enhlanganyelweni ngokuhlanganyela futhi sithandana khona uNkulunkulu uyosebenza nathi futhi sigcine isikhathi kuba abantu bafike badlule ukuthi bathi uma ufuna ukubona ibandla elizithobe ngempela ibandla limthanda ngempela uNkulunkulu thana gqi enhla lapho kuleyo tabernakele kanye bese babhekisisa ubuke ukunakekela abanakho komunye nomunye inhlonipho uma ivangeli lishunyayelwa ukuthi kuhlonishwa kanjani ukuthi yonke into ihleleke kanjani nje yebo khona-ke bangabuka futhi babone ukuthi sikhathi sini esiphila kuso niyobona umoya kaNkulunkulu uhamba phakathi kwenu izibonakaliso ezinkulu nezimanga nezinto ziyobe zenzeka uma into isebenza ndawonye isho isikhathi kodwa uma ingasebenzi khona-ke isikhathi simile ngeke isasisho isikhathi ngakho uma sifuna ukwazi ukuthi isikhathi sini isiphila kuso nje akuqale wonke umuntu esebenza ndawonye evangelini bethandana bethanda uNkulunkulu nezinto iqobo lwalo ziyosisho isikhathi esiphila kuso nakhona lokho na impela amen inkosi nibusise kakhulu impela ngiyakhohlwa manje uqanani kuleli viki futhi uma nazi noma ibaphi abahle abantu abagulayo ongenayo nibatshele uma befika nithi mthandekayo ngifuna ukukubuza sinomkhuleko wabagulayo ngesonto ekuseni ngale tabernakele futhi sekunesikhashana ugula manje ngifuna ukuhamba ngihlala njalo ngifuna ukuhamba manje ngezwa nje umlayezo ngesonto ebusuku umzalwane lapho ukuthi sifanele siwavume kanjani amaphutha ethu komunye nomunye futhi sikhulekelane ukuze siphiliswe uJakobe wesihlanu eleshumi nane eleshumi nantathu eleshumi nane eleshumi nesihlanu niyabo ukuthi sifanele sivume amaphutha ethu komunye nomunye ngaphambi kokuba ngisho sizele ukuphiliswa ya sivume amaphutha ethu komunye nomunye ukuthi sikhulekelane niyabo yilokho impela nje abekhuluma ngakho kulo busuku kubuyisela izinhlanhla kuMarko weshumi nesithupha uhlanganise lokho thaqa usunakho khona-ke ukuphelisa okuningi kuyenzeka bukani ujesu lutho kodwa inyanda eyodwa yothando niyabo wayengunkulunkulu obonakalisiweyo yena unkulunkulu wazizwakalisa ngaye akumangalisi izimangaliso nezinto zenzeka impilo yakhe ezithobile nempilo ehlukaniselwe ukuba eze esuka ekubeni ngunkulunkulu ukuba abe ngumuntu lapho emhlabeni ukuzwakalisa unkulunkulu ngaye uqobo yilokho okwamenza waba yilokho ayikho bengihlale njalo ngithi okwenza ujesu abe ngunkulunkulu kimi kwakuyindlela azithoba ngayo yena uqobo wayemkhulu kakhulu futhi nokho wayekwazi ukuba mncane kakhulu niyabo kunjalo inkosi nibusise kahle ngempela manje asisukume futhi elikusikhipha asizame lelo nje ungahlungalazi dade lelo libusisiwe igoda elibophayo asithule lelo kanye ngizolithula na sinike indlela busisi iko telbo izoze othandwe love Christ kanye yemkone pa nayo njengalo konga phezu manje sakhula elivesi lokugcina asibambane ngezandla uma sehlukana futhi nje sithi uNkulunkulu akubusise mfowethu tate ngijabula kakhulu ukuba lapha nawe kulo busuku niyabo into njengaleyo bese-ke niphendukela emuva-ke manje asilicule uma sehlukana uNkulunkulu akubusise mfowethu nevelo usine obuhlo bapaga oto solo stoyne enti zeni futse m bobo nanafu. Siyithanda kangaka inkosi uJesu, asiyithandi na kanjani? Siza si bona, siza se bona nazinyawe zigache. Siza si bona, siza si bona ne, siza si bona ne. Kulu kula benane, seze si onane futhi. Asivala amehlo ethu ukuthi nje siculelelo emoyeni manje. Seze si onane, seze si onane, seze si onane. Yahweh Zigachev Sizi Si Bonane Sizi Si Bonane Ulu Kula Benane Sizi Si Bonane Futi Mande Njengaba Amakanda Etu Ekoteme Singabantwana Nje Abantwana bakaNkulunkulu asilihamishe. Oh lokho kuletha kanjani umoya kaNkulunkulu? Ngithi nani ngathini nje izinsukwini zasekuqaleni nenkathi behlala ezicwecweni zedwala na? Kulu kula benane, seze si onane futhi. Amakhanda yethu ekhotheme, ngizocela ukuthi ngabe umfowethu Allen emumva lapho umzalwane omusha phakathi kwethu uma ezosikhipha ngezwi lomkhuleko umfowethu Allen.